dinjiraha Mareykanka ayaa la weydiiyay in ciidamada dawladda Soomaaliya ay awoodi karaan inay la dagaalamaan Al-Shabaab oo ay hantaan ammaanka dalka xilliyadan dhow. Dinjiraha ayaa sheegay in uu ku rajo weeyahay in Soomaaliya ay nabad noqoto mustaqbalka dhow.
I think it's more than just fighting Shabaab. It is stabilizing, giving confidence to the people that they have. Now, it's not just troops, it's police. The police are important.
Waxa uu yiri waxay ila tahay arrintu way ka weyn tahay la dagaalanka Shabaab oo kaliya. Waxay arrintu tahay xasilinta nabadda iyo sare u qaadida kalsoonida shacabka. Ma ahan oo kaliya arrin u taala militariga. Sidoo kale booliska waxay muhiim u yihiin xasilinta nabadda ee bulshada dhexdeeda. Militariguna way caawinayaan sidoo kale xuduudaha qaranka ayay sugayaan. Arrintani waqti ayay u baahan tahay. Tusaale ahaan waxaad fiirisaa dalalka kale ee xaaladan oo kale ay ka jirto. Laakiin anigu Soomaaliya waxaan ku niyad samahay in arrintan mustaqbalka xal laga gaari doono. Dhammaan waxyaabihii fududayn lahaa ee suuragelin lahaana waa kuwa haatanba jira. Danjira Yamamoto ayaa la weydiiyey saameynta uu qaranimada Soomaaliya ku yeelan karo khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada xubinta ka ah hanaanka federaalka. Waxaana uu sheegay inay muhiim tahay in la helo wada shaqayn iyo iskaashi dhex mara dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada.
And that's a good question because in order to have a unified state, a federal state is what the Somali government and the people want, then you have to have a really strong integration and coordination and cooperation between the federal government.
Waxa uu yiri waa su'aal wanaagsan sababtoo ah si loo helo qaran midaysan oo federaal ah kaas oo ah hanaanka ay rabaan dadka Soomaaliyeed, waxaa loo baahan yahay isdhexgal xoogan iyo isu duwid iyo wada shaqayn joogto ah oo u dhexeysa dowladda federaalka ah iyo maamulada xubinta ka ah hanaanka federaalka. Waa in dhammaan dhinacyadu isfahmaan oo ay ogaadaan baahiyaha jira iyo dalabaadka kala duwan ee imaanaya. Waana hanaan la soo dhisay tan iyo shirkii carta ee 20 sano ka hor ilaa laga soo gaaro shirkii London iyo weliba shirarka kale ee caasimada iyo gobollada ka dhacaya. Annaguna waan garab joogsanaynaa sidii loo xoojin lahaa isdhexgalka. Waxaanan aaminsanahay in arrintan ee mustaqbalka dowladnimo ee Soomaaliya ay muhiim u tahay. Danjiraha Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa la weydiiyey aragtidiisa ku aadan sida xal loogu heli karo khilaafka dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada.
They've all agreed to is revenue sharing and also security equipment and also looking at ways that they can benefit. And I think what we're going to do as the United States is
waxa uu yiri arrimaha ay dhinacyadu ka dhawaajiyeen ayaa ah saddex qodob oo kala ah qaybsashada dakhliga iyo qalabka nabadgelyada lagu sugo iyo in la helo hanaan dhammaan dhinacyadu ay uga faa'iideysan karaan. Waxaana ila tahay annagu Mareykan ahaan haddii aan abuurno fursado dhaqaale oo ay wadaagaan dowladda dhexe ee federaalka ah iyo maamuladu, waxaa la arki doonaa isdhexgal iyo wada shaqayn degdeg ah oo labada dhinac ay yeeshaan. Waana arrin aad ugu wanaagsan Soomaaliya.